say never, baby, oh. Never say no. Don't let me go. My baby, they are more.
You are mine. My only desire. Nakupenda vibaya. Never let me go. You are mine. My only desire. Nakupenda vibaya. Never let me go.
Ameniteka yani tutali. Namfikiria namtafakari. Kichwani anakuja maswali. Ameumbwa kaumbika properly. Muda wote namuwaza. Muda wote namuwaza.
Baby duro, let me kiss you, mwah, mwah. Sinchen kango, welamba baby, mwah. Kwengine sina chaguo, don't cheat me, mwah. Nishagota kwa kituo, deka kama mtoto, mwah.
Cinderella, enzi za kombolela. My sweetie, my painkiller. Kwa media tutwe bila. Cause you are mine.
You are mine. Oh, oh. My only desire. Nakupenda vibaya. Never let me go. You are mine. My only desire. Nakupenda vibaya. Never let me go.
Ameniteka yani tutali. Namfikiria namtafakari. Kichwani anakuja maswali. Ameumbwa kaumbika properly. Muda wote namuwaza. Muda wote namuwaza.